illa nyaw coronavirus ngu bangi himbe helbe fu ngona no golde chebe ledde haakoji mudum daddi ledde e hudoji jongeteedi godom alla e rafi safare hejunde e leydi ndi endam dum wonno sawrugol hore mudum kanyum wonno mawna sanne e leydi niger do ba ko tawa himben don no tindine do majjum illu ko nyaw coronavirus ngu yi ander leydi niger husaini ide no tawa ele hawrine sottobe safareji meden fina tawa o wi kambe yani yottaade jodi be ngala safare nyaw coronavirus ngu endam
holle mumma ben ngara tindinede amma wana gan sawrade alde der safareji balebe din hebaka ko sawrata nyaw corona virus dey mi de ngodi ko sawrata doiru duruma suku kambe tension tama alla e fedde safareji balebe ne no heboyte safare maccu
docteur habu adrahamani doctoroje maw gondo le docteur nyeme tatabo do kandu famini wiide ke kulle ko himbe gonno sawrodo ko fina tawa dun do lawol mudun jewa ka wodi dun tabintinaka yalla dun sawra ko wodi
ngongano safareji din iri no gomno amma ko buri sulude nimbe woni ko wala fodde no hani yarire kadem ko inde yare dun nimbe anda iri ledde de kawrondira nyenne farri tere maunde non ko wayi waddande neddo basial cellal bandu mudu
fane kango loktrojo andini wide sawrude hore mudun o hunno ko lati ko yamiraka feyseda kalay hewbe fukka en yewte ko mu en no nyawngu woni e mudum wana aya loktorore fajjebe no nyawngu wontire e mudum
sa dorma jarol safare ko wana neddo no windana ordonnance dum an joomu kanje tini jam bandum ni fami iri nyawngu yo wonani dum ya wawti go yara safare tawdu wana nyawngu midda woni manun jaranda safare mu dum du basi mawdo non
elei kibaruji burtidi nay lewru me dubnan e nogay oms wi don endan kanyun no hokkana wadobe safareji fina tawadi enda sembe senin tawama hunnon ko lati yewama do lawol jande e hore mudum tagal mundu faande oms wi no gollida en jiddo fu gam batte hedde safareji tawroji sanne lati no wawi gollirede afrika kanyu e togo der duniyaru ko wala fu torra godo
ayaru leydi ni.